Essa ni mapenzi te.
Moko.
Zile ahadi nilikuwa nakupa unaona sa leo zimetimia Wazazi wako na wakwe mawifi na ndugu wote wanafurahia Acha nikupende Bila ya wewe sijatimia Kwangu kushoto upande Ubavu wangu umetulia Acha nikupende Bila ya wewe sijatulia Kwangu kushoto upande Ubavu wangu umetulia Aya shangwe vigele gele Tuimbe tucheze kisawa sawa ye Iko nipeta mchele Leo siku kutule tusaze Aya shangwe vigele gele Tuimbe tucheze kisawa sawa ye Iko nipeta mchele Leo siku kutule tusaze Pasinjo to dance Koma dance Pasinjo to dance Musiki dance Pasinjo to dance Koma dance Pasinjo to dance Koma dance Pasinjo to dance Musiki dance Pasinjo to dance Koma dance Mamini gande gande mam Kwako we nishatulia Nimetuliza wenge Hakuna nachosikia Mamini gande gande mama Kwako we nishatulia Nimetuliza wenge Hakuna nachosikia Baby you so beautiful Nge kukose nge kuaje Acha ni enjoy show Memgusa we mkupande Aya shangwe vigele gele Tuimbe tucheze kisawa sawa ye Iko nipeta mchele Leo siku kutule tusaze Aya shangwe vigele gele Tuimbe tucheze kisawa sawa ye Iko nipeta mchele Leo siku kutule tusaze Pasinjo to dance, koma dance Pasinjo to dance, musiki dance Pasinjo to dance, koma dance Pasinjo to dance, koma dance Pasinjo to dance, musiki dance Pasinjo to dance, koma dance
Kukutunza na kukulinda wewe
Mami mami lo Ntazeka na wewe Vile na kupenda Ntazikwa na wewe Naidi kukutunza na kukulinda wewe
Kukulinda wewe Kukulinda wewe
Loco Genius.